Vibration.
Spit bit, baby.
Hero, hero, my brother. Nimeona ni kukoro. Kwa zuna nifungi. Nese chui kipri chanzo. Miaka mingi mepiti. Sige sige ata sauti yako. Au mini kimbi.
Today my sister, sauti nimesikia. Bibi ali kwanza, umzima dada, yani ni asira. No yeah yeah, nilipo, nilipo, hakuna mani yeah. I feel you, kurudi nyumbani yeah. My life oh, umweli yeah. My life oh, umweli.
Siku watu lali, ili tutusu wele. Mambo yatakuwa shwari, usijali. Kwa ngumu kutukoloshi. Mama na simu yetu walituibia. Nasasha umetukolo kolo hii. Sevu namba hii sijepotea.
A brother hii, mimi mewa mise sana. Eve mtalu dilin, na simu hii. Siya kwangu ni miadhima, sijua nefanya nini. Brother si, umedhali lishwa sana. Yana tunatama tena sabiti. Shule liyesu mitena. Kisa tunamani ya ya ya.
Makes this.